matenda, siku zinapita, na bado unasema utaokoka. Siku zinapita, na bado unasema utaokoka. Mungu Baba nakuona, kila tendo nalotenda. Mungu Baba nakuona, kila tendo nalotenda.
Mashi mashi mwenza kwa kemola, mbona watoja ukoka. Amua leo mwenza ute, na ujue kwa kunanga. Pia shako tafulaia, kwa mba mbingu na hati. Pia liumba mahali, yeye ndiye jemedali. Please worship the Lord now, before the end of the Lord now. Please worship the Lord now, before the end of the Lord now. Ofisini mlungula, mwenza utaungua. Akisaba abalani, mlungula unapokea. Kia kama ikibika, mwenza utaungua. Kama ikifika, mwenza utaungua.
Siku zinapita, na bado unasema utaokoka. Siku zinapita, na bado unasema utaokoka. Mungu Baba nakuona, kila tendo nalotenda. Mungu Baba nakuona, kila tendo nalotenda. Siku zinapita, na bado unasema utaokoka. Siku zinapita, na bado unasema utaokoka. Mungu Baba nakuona, kila tendo nalotenda. Mungu Baba nakuona, kila tendo nalotenda.
Yeni mchungaziki, mchungaji alisi. Yeye atimjawe, oh 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 papa. Tupo kaigweta kaigweta, mashi mashi kwa kivita. Jali mimi ni chombo, na udha wangu ni papa. Tabipo ambie naenda, oh oh oh. Kwa papa oh, ola ola o oh, 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 papa oh.
Siku zinapita, na bado unasema utaokoka. Siku zinapita, na bado unasema utaokoka. Mungu Baba nakuona, kila tendo nalotenda. Mungu Baba nakuona, tendo nalotenda. Siku zinapita, na bado unasema utaokoka. Siku zinapita, na bado unasema utaokoka. Mungu Baba nakuona, kila tendo nalotenda. Mungu Baba nakuona, kila tendo nalotenda.
Wakija kunashika na kuambia, ah, na kuambia, yeah. Devo akikucheke na black record ya rudisha. Siapa mze, ola kol mze. Papa oh, ola ola oh. Papa oh, ola ola oh. Papa oh.
Siku zinapita, na bado unasema utaokoka. Siku zinapita, na bado unasema utaokoka. Mungu Baba nakuona, kila tendo nalotenda. Mungu Baba nakuona, kila tendo nalotenda. Siku zinapita, na bado unasema utaokoka. Mungu Baba nakuona, kila tendo nalotenda. Mungu Baba nakuona, kila tendo nalotenda.
Asombi Records Production.